waxe serigne bi ci jang khasida di yekati ak ñi ko daan jangal serigne touba khadalahu allahu makhtalahu masna serigne masamba ci gamu niko del sen ñi jang ku ci nakari baat mu bayyi ndax malaaka yi koy diglu dañu beggul baat bu nakari ku koy yaq yit na bayyi ndax ni mako binde koko dul jange nonu amna bakar bu reey ndax ñok alquran ñoyam ci lolu te bu kenn baamu yenn way ko xamni nak daana xari baat ngeen téré ko mu lank nu ngeen ko gatch gatchal mok ko ko yaq gatch gatchal moy duma yu metti wu lol lolu muy wax ci ñaka baamu gi xeyna daawul ñaka ñum koy digal jang kat serigne touba khadalahu la makhtalo bokku na ci serigne mohammed lamine job dagana ak serigne ibrahima job mashar ak bonafal wax nañ ni waka serigne masamba ginaaw ge lañ daan jang ci jakkaji bu serigne bi duggé ci bir ñu dem ci penchuma ba serigne masamba yewi len serigne ibrahima job bu daan jang day tak ligam di demaka dik siwna lol wala werna lol ci wet